mfanekiso wamashumi amathathu enesibini ukulazela Jesu. Kulo mfanekiso sibona umKristu Sathane emvalela ukuthi engalandzeli Jesu. Sathane uthanda ukuthi silibale mdimu sithanze ichelede nojwala kutsakwa netinye titho letibi. Usijeda kuthi titho leti masitieta sitote tsabisa kanthi ulemala. Mudimu ustie simyale diabolosi kuba yena utosibalekela. Mudimu kuntate wethu uyati itito etikahle netito esitiselayo. Utosipha emadla wokuhlula miliko yohle.